Juju, Black Beats. You know what time it is? City Ocean Music, Calumniatic stuff, you know what I'm saying? Dr. Unju. Yeah. Before Barack Obama, Osama Bin Laden, ya Yesu alibeba msalaba na baba ndo carpenter. Maisha ni safari, wapi ladha ma passenger. Kaki janja kasinza, danga na far ninja. Unaweza sema na jistiri, kiwanja kuja mapema kuondoka alfajiri. Juzi moka jana umeondoka na kanda mbili. She wangu nimechoka leo na foka ubadili. Kari gonga, kari kunya, habari huna, I'm coming soon, I'm running to ya Kambali Junior. Check the mic, check, never right, left. The refugee can white clef. I'm the nicest, priceless. Come a devil, cook up a medal. Tukiwa na balozi ni vituko vya ghetto. Ananas do nyati bila mifuko ya ghetto. Sikose show kali, kesho miayusho itakwepo. Naliamsha dude, amnipi fiesta, mnamuangusha ruge. Nampangusa kupe nini chawa. Ufaume wako uje ulo nifanya mini kawa. Hivi power, AKA Oscar Kambona. Sama goli kwenye cross ya makona. Awani gusu wana blow na mangoma. Butu na moyo uneza sema shosa makoma. Shosa na mbota na fake chains unai. Unai muogopa ndo kwa section unai. Ni ule mentor wa stereo. Kwenye ubora wake the imperial. Unatema fitu terrible.
Wana mezo wana papa kayona. Mina meza papa mpaka zinatoka maji sayona. Headbanger, ukishushia nyagi utapona. Huwezi manzese tip top connection kula kona. Wanaona, aibu ndio mana wanaficha macho. Wamini wanachokiona, wanafikicha macho. Basi likiwafikisha macho, wanapanda boda boda haraka kumfikisha mke wako. Oh shit, nakula bata. Yo shit, sio nzuri hata. Yo shit, man explosive. Flow is so sick, I'm so sick. Some we all need, proceed kwa hii. High steam ya weed indeed. Last man standing, mi steamu ya jigi. Hard as a rock wanza, mi high steam ya fidi. Dar es Salaam vitamu wanafaidi. Magwiji, watoto cheza mbali. Mna uwa bendi, makwizi. Makwizi, machizi, nasemaje, life ni hustle. Njoo tuhanye, I'm dropping ill shit. Acha wanye, mina unju tuatawanye. All boys to men kama wanye. Sorry, I mean wanye. Morris, no one better cause this is Delta Force, Chuck Norris. When that was him, say it to Adim, they want more of this. When Okwenda Kuzim say this shit is fire, no offense. We putting the devil to shame. Lyrical contraband, the best of the game. Now watch a moto, he ni level for pain. You shooting for stars, nigga, I'm shooting stars. From my big I was yeah, that high on bars, cocaine.
If you sense, bro, if you in a sense, it's mature. At the bongi bongi, to the mari, to the bonga, sir. Hatunywi sumu hatuji nyongi. Mezani kuna supu ya kuku na tungi nyomi. Kulikoni ulingoni wamejaa wachovu. Gemu watulisomi sababu ya chawa mobu. Wazee wamefua cheki wanavyo mwaga povu. Wanapigia magoti kwa dozen na damu mchomvu. I say staki shari swaga bovu. Nacha kifu na ulemavu hamto baki na makovu. Kwenye battle rap unju bakora. Na chana kinya mwezi yani mwade lampola. Mola duhu strict hardcore ngoma ngumu. Na wasomi wenu ndo hao wanabonga shudu. Amani kwa mjomba zuzu cheesy. Bill Nasi amemgeuza bubu zizi. Chill bass kama imekuwa ngumu. Sizi kuru your own destiny kabuju ni easy. Yeah, nikizama jua kina hakipimiki. Hii ni sauti yangu na sina hakimiliki. Napiga kazi silipu, inavikwa taji kisnichi. Kuna saa najisikia kasi itaji marafiki. Wakali wenu wananiofia to the max mam. Isia when I puff some na fear rap son. Ni part one mwendelezo unakuja. Ukipenda dezo utarukwa ukuta unguja. Usifanye mchezo muda ni yuda. Na ukikusaliti utavuta maunga. Na ndia na uza wamemtupa maunda. Kule mimi mazi anaruka na sugar. Business as usual tupige madusko. Shout out kwa alimkindigile mani justo.
Nimesimama, akili inanituma kusema. Kichwa sugu ka profesa, mi madini natema. Wanasema, you are what you eat. Nigga, I eat pussy but I'm far from a bitch. On the lyrical tip, chapa bakora fimbo. Lyrical whips, mistari ya wimbo. Hatari for your physical shit. Zaidi ya insha za nectar. Jumlisha na vector. Abacus calculus, hesabu za sensor. I'm after gold and then I'm after platinum. I'm tryna win the street first, so forget the plaques ungladly. I swallow pride and vomit ego but really sick all you rappers, you thinking you're my equals. I reason with two segments on my mind, I'm bilingual. And shit don't be happening all the time. This a class act and y'all stalking rap 101. Remedial calm and I'ma tutor you out of rhyme in Swahili. Peleka shule watoto wa vidudu with lyrical wizardry, casting this spells like voodoo. Baba Lawa flow and this is that juju. On point like magic, y'all the kids I should lose to. I grew up on that Ugali and fufu, so pizza and burgers is the shit that I'm new to. But now I eat rappers and yes, drink bitch too. Forget a fair one, lyrical busting jujitsu. I'm better than the top five or whoever. Akili Ninyuele being bold, never been this clever. Calling it genius ain't fair, automatic affair. Wakazi unju na rhymes kuntu zizobobea.